sema mibaniani mbaya, na uwepo wangu kwako sio dawa. Aya, penzi nikashona, tenzi na riwaya, kwenye moyo wako livae liwe sawa, limepwaya. Napuliza majivu, mana moto siuoni, kooni maumivu, vumbi la rudi machoni. Ahadi za mbivu zimebaki ndotoni, lile penzi tulivu leo lipo kikangoni. Imeniponza huruma kilungi, kujitwisha kumsaidia, kumbe katoboa mtungi, maji yananimwagikia. Penzi limevuja tena, penzi limevuja tena, penzi limevuja tena, penzi limevuja tena. Ulisema sikiwambaza, penzi letu kuta wa chuma, nikitoka kiwalaza utanistiri nywele za nyuma. Mara kwa mara ulilia, kifuani umenilalia, ukijuta unayachukia yaliyopitia. Eti kama mimi hujaona wa kufanana naye, asa mbona ukusema kama ushakutana naye. Napuliza majivu, mana moto siuoni, kooni maumivu, vumbi la rudi machoni. Ahadi za mbivu zimebaki ndotoni, lile penzi tulivu leo lipo kikangoni. Imeniponza huruma kilungi, kujitwisha kumsaidia, kumbe katoboa mtungi, maji yananimwagikia. Penzi limevuja tena, penzi limevuja tena, penzi limevuja tena, penzi limevuja tena.